Kamera. Ekitongole ki Microfinance Support Center olunaku olwaleero kitandise eddimu ey'okusisinkana abantu abaganyuddwa mu nteekateeka ya gavumenti ey'emyoga mu disitulikiti y'e Kassanda okusobola okusomesa abantu bano ku nkozesa ya ssente zino n'okutema empenda eziyinza okuyitwamu okulaba nga gavumenti ebongeza ensimbi mu ssako zaabwe okusobola okwongera okwejja mu bwavu. Bwabadde ayogerako ne bamawulire Ssekamwa w'ekitongole kya Microfinance Support Center Tadeo Atuhura asabye abantu okujja mu nkiiko zino n'agamba nti bagenda kukungula nakulungula ennaku nnya. Ennaku ssatu nga bali mu disitulikiti y'e Kassanda nga babangula abantu kyokka agambye nti kyassanyu nti abantu bangi abasobodde okuganyula mu nteekateeka eno ate ng'era bangi batandise okugenda mu nsisinkano zino.
Abantu baffe mu ggwanga lyonna naddala wano mu Kassanda baganyuddwamu nnyo mu pulogulaamu y'emyoga. Basobodde okutereka ssente, basobodde okutandikawo ebintu, basobodde ddala okuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwabwe naddala mu nnyingiza yaabwe ng'awaka. Tuyina abantu nga ba boda, tuyina abantu nga ba women entrepreneurs, tuyina abantu aba veterans n'abakozi bulungi, abamu namawulire, aba welding, ba carpenters, ba bonna basobodde ddala okuganyulwa mu ki program eno. Ate program eno ekyagenda mu maaso
Kulira ebibiina by'obwegassi mu disitulikiti y'e Kassanda Kasendwa Robert annyonnyodde obukulu bw'enkiiko zino ze bagenda okukuba n'akakasa ng'abantu bwe bagenda okusomesebwa ebintu ebiwerako era n'asaba abantu bano abali mu myogo okujja okwenyigira mu musomo guno basobole okutegeera enkozesa ya ssente.
Kigendererwa ekikulu kwongera kubasomesa okubategeeza nti enteekateeka y'emyoga ekyaliwo era ekyagenda mu maaso. Ekirala buli sako ey'emyoga yafuna ssente okusobola okutegeeza bammemba baayo biki bye batuuseeko omuli okumanya ssente mmeka ze baakafuna, ssente mmeka ze baakagaba, magoba mmeka ge baakafunako, buzibu ki bwe balina bwe beetaaga okunogera eddagala n'okwongera okusomesebwa kubanga tugenda kubeera ne RDC, tugenda kubeera n'abakulu okuva ku disitulikiti, abakulu okuva Microfinance Support Center. Abo nno abagenda kubeera okulaba tusobola kwa dressing akizibu byonna abemyoga yebasanga.
Ateye Sanyange John Bosco ngona alio mukubafunye mu nteekateeka y'emyoga yebaziza gavumenti olw'okuvaayo n'enkola eno nti kubanga ebayambye nnyo okwejja mu bwavu awamu n'okuweerera abaana nti singa President Museveni abaana be singa President Museveni teyaleeta nteekateeka eno abaana bo baali awo tebaali somye.
Bwe natandikawo obulimu obumpa ssente nga nkozesa ssente z'emyoga ate bunzibbuludde ne bunzija we nnali ne buntuusa ate ku stage endala obwongo bwange nefuna kye bayita mindset change ne bubanga bwakyuka okuva mu we nnali okutuuka kati. Kakati nsobodde okufuna akasente akaweerera abaana bange masomero amalungi so nga ate luli nabaweereranga masomero ago aga bulijjo aga 3-5 naye kati nsobodde okuba n'omuwala wange amazisini ey'okuna omulala ali ku ya 6-7 naye ng'akasomero mpaayo akasente akategeera okusinziira mu ebyo bye nkola naye ng'omusingi gwonna gwonna neebaza President waffe owa Uganda Yoweri Kaguta Museveni era nsaba abantu bonna beeyune enteekateeka za gavumenti zonna ezizze kubanga zote zisosola mawanga yadde madini yadde mu ndowooza y'ebyobufuzi.